za mina yengqambama ngenyama nya irinsa because my defroster nje inokuba negazi eliningi so nje ngidla inyama fede yona izoshiya ipercentage ethile yegazi mara nyeke nje nyekela igazi eliningi ngilibhekile nje ngimane ngipheke kunjalo anya le rinsa lona vele and abantu awazi ukuthi bayihendlela kanjani inyama emabhusha phela inyama like is aborted meat isibhalwa ngamama king pen lapha ngathi sidukile nje ngiyiboshwa zasejele yabona azinamathathu kumele ugeze inyama nyabonga simphiwe sibusiso dumo.